mabumba inakale Mwasale shinariantu kuvenga shimanga kasuba Ngadeve timuchipingo Mwasali lakale Kavansalu shavu saka Mwasala poku salane wasuwa Havalande fili parine Kubachinje njimi Hava mapanga ya viparine Kubalango luse Himwe langeni Langeni makaya musubo mawikile parine Langeni umukuru kwenu kubalande fili Imilikeni umurui ubochiwa emishe Langeni malande mutimi Abalande fili Himwe langeni Langeni ya makaya musubo mawikile palime Langeni ubukulu wenu kubalande fili Imilikeni umurui ubochiwa emishe Langeni malande mutimi Abalande fili Lembulule ni fivi Balanda palime Kaviri kosheni subilo Nyanti mwe mfumu Mwisu sholu kombo Mwanti kaviri mbo wapalwa Na wanganda ya anti vose Babe haba palwa Lande ni palo Padia balande tipo Sumini kisheni wa mbashi Ukwenda na ile Nasalo kuba Munganda yenu pe Kamili nefisame Muli mwechili mwechaka Imwe langeni Langeni ya makaya musumo mwabikile palime Langeni umukulu wenu kumalande fili Imilikeni umului ubochiwa emishe Langeni malande mundimi Abalande fili Imwe langeni Langeni ya makaya musubo mwabikile palime Langeni ubukulu wenu kumalande fili Imilikeni umurui ubochiwa emishe Langeni malande mundimi Abalande fili
Mwasalile ineli tunalimunda mulimayo Mama shina yose mwa isa mwa sala kwe shina nyanti Mwategele ine Chakume keshima Iriwe lile waka kula wapo Selelelo lile bomba Mwa isa mwa chita neshina You ten things around you made it for my good Ubu subo mwati Wabo mwapu sana ko
Uba ntwa walufengo Lampokolola Mule pele chikavililo Mushita ya manda Tawa wani menye lankondo mbule Adani wini lankondo sana Adani anga
Bonse mbule
Sapuna kujune
Dipende
Imwe langeni Langeni ya makaya musubo mwabikile palime Langeni ubukulu wenu kubalande fili Imilikeni umurui ubochiwa emishe Langeni balande mundimi Abalande fili